nimbara ganti temona njiga yola mata gangira besaraba kebayi tosome bikutize bozi yangi bali badongi omu kama saburi womesi abantu bali bere manyota pakalwe nyingire magumbi omuli omunda gokubala omumbe nga lwabukadde tajasobola kwijuna atebo kenda kumikimbagano abowulere tubakayirakobuti batufudde bamasikini tusigaji bwe kiri wadawadaku nokukasirane kumesama nga muisabali basaba era njagala lwendizikibwa enkuba wibesobola ekyekule bamaze okulya kale fikirira ebirime ebyammwe byonna mbeera omukisa omujjufu benza te ne beebalizukuza ompangalize ne kuba mpalana ng'onyemusiza balijja mudda abawoza sikandyabula mbasekeredde kinnabikira mmwe mwabula yotuuku nkasukayo ebibya genda bupenzi n'obibikula nama mutulubali emirugwa sekebukasi yonna neewulira senebwako emitala n'emitala balakasirako n'okunaaba mwebikuno ngaabaliko omujulwa kidduka ekinolojali bamaze okulinyisibwa ekkula ly'emirimu lyanjale ng'ebyuma bibyetumibwa singa mwayoye ng'abali mu bisiibo obukulembeza okuva emmanga buli busanga nabo obwaweta nga katonda be yaawo obufuzi yeggwanga ddali linyomibwa ero nno liri bbula obuganda kuludda n'okuva ku kyendaba omulumuzi otuwennakazaddegana gasajja gatyolimba abafulansi nsenera zinga buli basanga tewali aliwo ate uganda eriba n'ekaddina omupya ng'oyonayo aliba mu sentulo munaddiini w'okukala okwenva naye aliwo bwa polomosoni kalibera kaliba mugatta bantu n'okwira abakadde badu badu fana balala babura muna katonda bacha tembeka eri yeji kukwacho mupira jenda ba eno Uganda jachetiva ngomwa koko tukune yara temukera ngane mumbu zesabu mwenda kulire birija nendero mufu ya mura kama file mubisere wali zuliba ononu yali muna jabu fuzi nge yali mukanzi vya dara 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 jabu saiza wali veda waka venje kenyo ni musi ya nyikicharo oh. Ensato kubando murire musi sira dubiri veda vya girisha kakasi za dara muwa kongo edine zili vengongole zini kisha wengine bidini dini mukama sasira ila wanoku wa shokweli bali saba na koko tongo zewe nekitiwa chogu fumbo kirinda buku mwa 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 kwa kwa abadi vera uwe bisele vyo etakariri kwa kataka nini kaya ni wanga wakuru na bato wakubini vya chonse mura seimu wakulinyo kumfete ate baba wanyisile mulu kia waliwe sedi vera ndomu kuzi kuita mkumu kakatonda wakatonde ya mpogulamu ya kutule njigereza lizisinye kwa zenga njere sebi kuru besi kenda kwera gira dara ino kebiju kamu mwashenu mwaka sabandu bali chogu inzabu nevi kambu gange mutumia bali fune kijiji babi chekamu wakatonde ya mpogulamu ya kutule njigereza lizisinye kwa zenga njere sebi kuru kesi kenda kwera gira dara ino kebiju kamu mwashenu mwaka sabandu bali chogu inzabu nevi kambu gange mutumia bali fune kijiji babi chekamu wakatonde ya mpogulamu ya kutule njigereza lizisinye.
Remember where you got it from. www.djericom.com.